Dr. Max singa wateka wali omukazi omusoga omuganda omugiso
omusoga ngena musoga
kamale yekibuzo
ngena na musoga gochobo manya simanyi kyo badogenda kubuza ne kimanyi ticho nacho badogenda okubuza nti abasoga bibasinga obulungi gochobanta ekinta kirimu abasoga ngomeshoninga mawanga uyaba musoga hey
kamale yekibuzo
toyla toka kumayo kibuzo kwera maicho gendo kubuzo gena kubuza kirunjo bachibi atenga abasoga tabaina chibi
singa bateka wali omukazi omusoga
musoga musoga ya yeah.